Kati bikula ekifaananyi eky'ekkumi n'ebbiri. Kyali kiseera kya ssanyu lingi Yakobo bwe yasinkana mutabani we Yusufu. Oyinza okubamu akafaananyi eyali alowooza nti mutabani we yali mufu okumala ebbanga lyonna ate okulaba nga mulamu. Yakobo mu kiseera ekyo yali mukadde era yali anaatera n'okufa. N'amugamba okuyita batabani be bombiriri Manase ne Efulayimu. Olwo alyoke abawe emikisa egikomererayo. Manase yali omukulu naye Yakobo omukono gwe yaguteeka ku Efulayimu okusooka. Yakobo kyeyava agamba nti Manase ne Efulayimu bagenda kuba bakulembeze b'amaanyi naye Efulayimu yali basingako. Katonda ye asigala mwesigwa eri abo abamwagala era abamugondera. Katonda olwaleero ayita nze naawe okubeera abeesigwa gy'ali era abamugondera. Amakubo ge si mangu naye era tayogerangako nti galiba mangu naye bulijjo galabika nga ge makubo amatuufu. Baganda bange, manyi nti mugoberera amakubo ga Katonda.